that's so chaff. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki,
nimechana
na mziki, naona umenishinda. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Kwa mfano, hawezi pata hiti mpaka wimbe ama piano. Ama nifanye kiki, nidanganye mashabiki. Instagram niko safi, kumbe home kuna ziki. Muziki hauko fresh, tunakwenda sana rest. Wana wengi wamekufa kwa madawa na ma-stress. Shawa ipata case, kumtusi mwana jeshi. Goma zinalia sana ba alafa kuna cash. Toka niache mziki na magari kibao. Toka niache mziki na majumba kibao. Toka niache mziki na madiri kibao. Kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao. Staki tena mziki,
staki tena mziki,
staki tena kuimba. Nimechana na mziki,
nimechana na mziki.
Nataka do na kama hauna team na lobonge la so viewers, you can buy Tandale Kariako. Staki tena mziki, umenipa ziki, umenipa maadui ukanipora marafiki. Staki tena mziki, nangoja timiliki. Domana mwaka jana niligombana na Niki. Kama umekupa cash yu mziki achana nao. Vanessa, Master J, wote wameachana nao. Na kama hauna cash yu mziki achana.